Wanasema sikufai, joni kupeleke Dubai, nikununulie Ferrari, tuwazibe midomo wanoko wabaki na fumbasi.
Wanasema sikufai, joni kununulie Ferrari, nikupeleke Dubai, baby be wild.
Wanapanga na roza, wanga sikwa anga bado tunapanda, ushani maliza walai, joni kushike ni furai.
Yeah, you're so beautiful.
Wanifanya na pepe, wako najitetea. Wale wakiongea, penzi letu lazidi nogea. Ukitembea unadekeza, ukicheza unalegeza. Unaniacha mate ya dondoka, waonyeshe unavyoweza.
The way you take me down, I never wanna see you frown. Baby take it low, give me love and give me more.
Toto umeumbika miguu kama ya ninga, kope unapofunika mina dhani unanita.
I will buy you Ferrari,
yeah.
Take you shopping to Dubai,
yeah. Masicheza
kidogo sumusha kiuno nikira mebito.
I will buy you,
I will buy you Ferrari.
I will buy you,
take you shopping to Dubai,
I will treat you right.
Masicheza kidogo sumusha kiuno nikira mebito.
Kata mama, kata kiuno we kata. Kata mama, kata mama, kata kiuno we kata. Baby, I'll buy you Ferrari.
Take you shopping to Dubai.
Yeah, yeah.
Cheza kidogo sumusha kiuno nikira baby.
Shoot it, do, 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 baby.
I'll buy you Ferrari.
Baby, 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 baby.
Take you shopping to Dubai.
Cheza kidogo sumusha kiuno nikira baby. Ningekupeleka Dubai lakini pesa sina mama.